kon dal ngir baña guddal dañuy jall andi ci maam cierno kon dal ngir baña guddal dañuy jall andi ñi maam cierno xeexal ni nak lako serigne musa ka ande muy juroom ñett fuk ak ñaar bismillahir rahmanir rahim ma jema lim li cierno faati xeexal te lu ma lim limit du tax ma jeexal hali juuf lambay mapati silla cheikh bamane mam cierno amna fulla serigne matar gay cierno gay hasan gay masamba gay musula feñ ci ngay ngay makhari sise ak serigne mbay sise matiebu sise ak masoxna sise serigne mayasin job mamar job njoru serigne matar samba ñawal na joru serigne mamar jabo ki cierno aisha cheikh ballaja cey habdu mbake chamsa sajuk ko sall cheikh maduk ko sall cheikh pat silla yoyo gora sel cheikh mustafa kan ak serigne hasan kan serigne hasan cierno bokul ak ken serigne galaaja ak serigne musaaja cheikh madu yasin ja du jeer noy waja cheikh gora njay tafal ca dom jambay njay serigne mayasin njay ibrahim lay jay cheikh abdurrahman ababakar njay cheikh modou njay bok xoy ku bombu do jay serigne omar sen ak serigne momar sen cheikh abdullah sen cierno fati lay sen serigne massa xok cheikh ali yu baxum cheikh pate dembalan du wax ak ñaxum serigne oseynou fall serigne madjala fall mor fall karam xamna serigne massilla fall cheikh madou jeng xaban serigne malik ñass cheikh madou job walo ibrahim lajis mor natelay gora badian malik ndour cheikh ibrahim xamna serigne ahmadou ndir cheikhal na cheikh ibrahima njobum xamba xaban serigne matar wañan serigne biyadan cheikh baba ngom serigne mayar ngom njoril lelen serigne bi may sore nak doral cheikh madou dan gey serigne mabori gey cheikh bouba mbay mam cierno fati lay way cheikh abdoulaye ñang mbari xamone na cierno serigne ali njaga daw barawnu cheikh ali jey serigne matar darame modou darame dom jabil kirami cheikh babakar saw banda saw mamar saw habibu saw ko ngoy ci cierno do sew cheikh madou jojja sall ak serigne djouf cheikh madou as tu sall dotu len sof serigne mamar ba ak serigne mamar cham mam cierno fate len defar ginaaw dam cheikh ali samba gay ababakar gay dawo de gay mam cierno dawulen jay mam cierno amna yari modou jongo ño donu musa jongo ibra jongo serigne matar nonga manonga nongo cheikh ibra fate tax mu am ay donga dawo de gay cheikh la limalel xaar gay salihu gay mam cierno fatie jaraway serigne mamar jagn ak serigne ousmane jagn mam cierno fatie tax ñu faaw xawa jagn cheikhal na ibrahim mbaw cheikh mor cham wa gumba cham dotuñ ci borne ay jam xana xamo serigne mamar njay handal cierno ko cheikhal ma nga fe di ngambal Cheikh Modou Lamine Sen, Serigne Ousmane Sen, Cheikh Ndiemi Sen, ku seenu cierno lay sen. Lina juroom ñett fuk ak juroom ñaar ci Cheikh Imam Cierno ki le doy war. Xaj bu ñëk bi nak fi la yam ñuy dolle sante. Tay wax wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mbokk yi ñu ko waxe won rek tur yoy bepp bo xamni rek xajna nit deg ko mu don mamam wala mu don kum xam xamni ño jum ci njangeen wala fi rek waye lay yene moy in uridu ila al islah mastata'tu waye wama tawfiqi ila billah ñaan kep ko xamni rek deggana ko nonu buñu mané jot yit soobe yalla danan ko gëna mëna leralat bu baaxa baaxa baaxa.